bongo rock. Bongo, bongo, bongo rock and roll. Bongo rock.